Dash Music.
Alpha!
ZWAP.com.
Mr. 1000.
Fresh Dumbo. Mr. Saga, let's go. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Dava Vichy Tigre Timasiana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Dava Maganizo Timasiana Bevi. Sikuti Tiva Zonda, Nivan Tuatu. Koma Vichy Tigre Chapin, Javi Pusana Nafatu. Bavi Panga, Munga Baziva Fonse. Tika Kumana. Ni malekcha lionse kulipe muntu wea konja muntu wachiveleshi wea funo funa bazavose wa manteleshi useka seka komo kumbwa gelo yanga kaleza muntu wa matelasi simuzanga friendship ima funika kubalansa muya sovela pa mozu kumaansa noti chikubaba nika cha show nika cha ficha no pundamo pachi floko malionse nika fola fandi yanga umatiako umafuna chani china sintine zanako hii ni true story wanzatu ve Siva tasha na kutasha wanza tubena. So that's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Dava Vichy Tigre Timasiana na Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Dava Maganizo Timasiana na Bevi. Na Rwanda wa paka apa pakati. Na maget crushers kutuma party. Koma kwa Obama enda beka iri party. Okay apa friendship ni siri party. Tika sovela tiba na lemba mopangira piti. Nifunseko bushe uyu si umfwiti. Siti sovela ndiaba siva supporta. Haso yeti chaya bebe siva supporta. Na imwebe mukondo tiaba kumalepo. Muka itinga itinga mwatiaba kumalepo. Misango za choncho isetiloa. Unga funse olo keska isetiloa. Vakuindenge mwafola tiamu moneka. Tiumfuafe kubanti Twatina munonka na mafuta pa mabrai mule noneka hello rudia mwachulo muchila mwapeteka that's why Stima Sovelana Bevi that's why Stima Sovelana Bevi that's why Stima Sovelana Bevi ndaba vichi tigwe timasiana na bevi that's why Stima Sovelana Bevi that's why Stima Sovelana Bevi that's why Stima Sovelana Bevi ndaba maganizo timasiana na bevi friendship in saga na fresh tumbo friendship ni Tommy na Black Adido friendship ni Nazi na Bobby Izzo friendship ni Strong na Johnny Sizzo friendship ni Mark na Pilato friendship ni KB na Roberto Vena Wesley TC na Nachi friendship ni Slap na Mbachi shout out kubanza tubali real bajabeti futi kapa mozi motio kuma fans ziko mopofocha wasie ni vacha wamene wa mapocha That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Ndaba Vichy Tigre Timasiana na Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. That's why Stima Sovelana Bevi. Ndaba Maganizo Timasiana na Bevi. Musovela chekwe uko. Alpha. Vena shakes at Bwanji. Alpha Junior, hey, KME representer, Fresh Dumbo, K Dash Party Beat Nava, yeah,
let's go get him, son.